deadwop.com.
I'm trying to tell my friend this is different. Come on, you got me, end of the mission. They say stop play, when say you go insane. Na pe when in the mask you, you don't listen.
Sounds bad.
Yeah. Ya mani likuwa tipsi, eh. Ulimwa kikapisi, eh. Maradhi peke ndo yange fichwa. Uzuri wako minija kwa kichwa. Ikazi kumbuka tipsi, eh. Unafunga tangata lipsi. Know that you miss me. Why don't you come and kiss me, my baby?
Umetawala nchikavu, umetanda angani. Nanipa mitihani, natokia njia gani. Uko nyumbani, uko mtani, uko kazini, uko maskani. Uko venjani, uko moyoni, umejaja ndani. Matukio na rewind, rewind kichwani. You are one of the kind, mashinda wupinzani. Pozi zako da, ile sura ya fura. You're my friend, you're my lover, you're my superstar. Mashindo, mashindo kulala last night. Kiangaria kitando, used to play pillow fight. Come back to me, I'm not doing right. Kiona mtu mzima na liye ujue vitu ziko time.
Ata hiwe mapenzi ya mikwisha. Kumbuka kura
Mazo
hea. Hey, 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 baby.
Mazo hea.
Hata kama mapenzi ya nakwisha, ya nabaki.
Mazo hea.
Hey, 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 baby.
Okay, my heart is broken. Now get there, I'm a tope. Watcha nijikokote, watcha nijiokote. It's okay, na sitafika popote. Damn, so najua I lost, I'm in so pain. Your love na nip addiction kama cocaine. Nona kabisa mesha ni damage in my brain. I'm so high, captain, jump off the plane. Meshindwa, meshindwa kulala last night. Kiangalia kitando, used to play pillow fight. Come back to me, I'm not doing right. Kiona mtu mzima na liye ujue vitu ziko tight.
Ata hiwe mapenzi ya mikwisha. Kumbuka kura
Mazo
hea. Hey, 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 baby.
Mazo hea.
Nata kama mapenzi ya nakwisha, ya nabaki.
Mazo hea.
Hey, 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 baby.
Mazo hea.
Yo, yo.
Call me King Class.
The Mix Killer.
Deadwop.com.